kwa mbulu luku washa kindukulu gang tutejani ni kupike mabipoko.
DJ Biggie G, the DJ who's got that party turned to a crime scene because the ladies have been fighting over him.
Kwanza venye unajibe banga miu dai miu penda na penda chako venye uicheza nga miu dai miu penda na penda figa finally dangerous miu dai miu penda na penda fanya na feel kama veteran miu dai miu penda na penda miu penda na penda miu penda na penda miu penda na penda miu penda na penda.
Tingi na niagoro, alafa kuwe solo. Kwanza kiwa momo, buda na mchongo. Macho za kondo, kuchongo. Na mimboko, mbaka usoko. Tema kiwa kampwa na stone proper. Alafa kiwa batwa na dundosa. Pale downtown na dundosa. Pale down, kudundosa.
Venye wejibe, wanga miu dai, miu dai, miu penda na penda. Chako venye uicheza, nga miu dai, miu dai, miu penda na penda. Figa finally dangerous, miu dai, miu dai. Dai miu penda na penda fanya na feel kama veteran miu dai miu dai miu penda na penda miu penda na penda
kwa mbulu luku washa kindukulu gam tukijani ni kupige mabipoko pale Instagram katatisha na kimboto venyo na watesa mina penda mangoko mangoto maloko siko kwa mbosho orosho madiva zimebundi na nikuru kulamba mururu fika ndona juu ya koto vurugu kukaba kwa kila maulu
wanga venyo mejibe wanga miu dai miu dai miu penda na penda chako venye uicheza nga miu dai miu dai miu penda na penda figa finally dangerous miu dai miu dai miu penda na penda fanya na feel kama veteran miu dai miu penda na penda miu penda na penda miu penda na penda miu penda na penda miu penda na penda.
Kanyaga kana pigo za unafiki. Kanyaga kama mbea sio rafiki. Kanyaga kama fisi ana royal snitch akulisha kubish kwa ni vipe. Kanyaga wase wa shobo kudandia. Kanyaga babu bomba mbagia. Kanyaga slay queens vipisho vya bandia. Kivipa hayeti madai vina vimbia. Usushi kanyaga mashemu fake kanyaga nuksi kanyaga udada de kanyaga mawifi kanyaga baka ma ex kanyaga mikosi kanyaga. Oya kanyaga
kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga.
Kamu nalicheza zangu
kanyaga kanyaga.
Wale wakuda wadaku
kanyaga kanyaga.
Yeah, kidaku daku
kanyaga kanyaga.
Wajue hizi namba chafu.
Squeezy what you wanna take money. So me kimu itaku posti.
Kanyaga
unitumia ni picha pigo gani. Acting basi denku posti.
Oh yeah yeah.
Kadisa rusi kuchanga changa wakati mwenyewe na majanga. Sina godoro, sina kitanda. Eti mkuchangie kodi kwenda kupanga.
Kama butila mugambo wafuruga mipango wase wa insta michambo. Eti baby niunge bando.
Uzushi
kanyaga
mashemu fake
kanyaga
nuksi
kanyaga
kudada de
kanyaga
mawifi
kanyaga
baka ma ex
kanyaga
mikosi
kanyaga.
Oya kanyaga
kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga
I like a simple style. My macho come in meza kungu. And it dimples when you smile. Vina mani pachike rungu. Ila vichambali kitumbua. Wasije weka michanga. Tena wakaanza kukusumbua. Kesho ukawa danga. If you never see you no go sleep oh. I swear to God your body nice. Inapenda nikone kila siku. Asubuhi jana paka night. If you never see you no go sleep oh.
Kwa mbulu, luku, washa kindukulu gam tutejani ni kupike
mabipoko. DJ Biggie G. The DJ who's got that party turned to a crime scene. Because the ladies have been fighting over him.
Kwanza venye umejibeba ngamiu dai miu dai miu penda na penda chako venye uicheza ngamiu dai miu dai miu penda na penda figa fanya ni dangerous miu dai miu penda na penda fanya na feel kama veteran miu dai miu penda na penda miu penda na penda miu penda na penda miu penda na penda miu penda na penda.
Tingi na niagoro, alafa kuwe solo. Kwanza kiwa momo, buda na mchongo. Macho za kondo kwa chongo. Na memboko mbaka usoko. Tema kiwa kampwa na stone proper. Alafa kiwa batwa na dundosa. Pale downtown na nadundosa. Pale down kudundosa.
Venye umejibeba nga miudai miudai miupenda na penda. Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda. Figa fire ni dangerous miudai miudai miu penda na penda fanya na feel kama veteran miu dai miu dai miu penda na penda miu penda na penda.
Kambulu, luku, washa kindukulu. Kam kiku jani ni kupige magipoko. Pale Instagram gacha tisha na kimboto. Venyo na watesa mina penda mangoko. Mangoto, maloko, siko kwa mbosho. Orosho, madiva zime budi na nikuru. Kulamba mururu fika ndono jia koto. Gurugu kukaba kwa kila kauru.
Kwanga venyo umejibeba nga miu dai miu dai miu penda na penda. Chako venye uicheza nga miu dai miu dai miu penda na penda. Figa fire ni dangerous miu dai miu miu dai miu penda na penda fanya na feel kama veteran miu dai miu penda na penda miu penda na penda miu penda na penda miu penda na penda miu penda na penda.
Kanyaga kana pigo za unafiki. Kanyaga kama mbea sio rafiki. Kanyaga kama fisi ana royal snitch. Akulisha kubish kwa ni vipe. Kanyaga wase wa shobo kudandia. Kanyaga babu pomba umbagia. Kanyaga slay queens vipisho vya bandia. Kivipa hayeti madaivi na vimbia. Usushi kanyaga, mashemu fake kanyaga, nuksi kanyaga, udada de kanyaga, mawifi kanyaga, paka ma ex kanyaga, mikosi kanyaga. Oya kanyaga,
kanyaga, kanyaga, kanyaga. Kanyaga 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 kanyaga.
Kamu na licheza sangu.
Kanyaga kanyaga.
Wale wakuda wataku.
Kanyaga kanyaga.
Yeah, kitaku taku.
Kanyaga kanyaga.
Wanyue hizi namba chafu.
Squeezy what you wanna take money. So me kimu itaku posti.
Kanyaga
unitumia mipicha pigo gani. Eti basi denku posti.
Oh yeah yeah.
Kadisa rusi kuchanga changa. Wakati mwenyewe na majanga. Sina godoro, sina kitanda. Eti mkuchangie kodi kwenda kupanga. Kama butila mugambo. Wafuruga mipango. Waze wa insta michambo. Eti baby niunge bando. Uzushi mashemu fake
kanyaga,
nuksi
kanyaga,
kudada de
kanyaga,
mawifi
kanyaga,
paka ma ex
kanyaga,
mikosi
kanyaga.
Oya kanyaga.
Kanyaga kanyaga. Kanyaga kanyaga. Kanyaga kanyaga. Kanyaga kanyaga.
Bakio 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 bakio
bakio
bakio bakio bakio bakio bakio
bakio. I like a simple style. Macho kama meza kungu. And it dimples when you smile. Nina mani pachike rungu. Ila vichambali kitumbua. Wasije weka michanga. Tena wakaanza kukusumbua. Kesho ukawa danga. If you never see you no go sleep. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku. Asubuhi jana paka night. If you never see you no go sleep.
Kambulu, luku, washa kindukulu. Kam kiku jani ni kupike magipoko.
Abu, Hanan.
DJ Biggie G, the DJ who's got that party turned to a crime scene, because the ladies have been fighting over him.
Kwanza venye unajibeba ngami udai miudai miupenda na penda chako venye uicheza ngami udai miudai miupenda na penda figa fanya ni dangerous miudai miudai miupenda na penda fanya na feel kama veteran miudai miudai miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda.
Tingi nani ya goro, alafa kuwe solo. Kwanza kiwa momo, buda na mchongo. Macho zako ndogo chongo. Na mimboko mbaka usoko. Tema kiwa kampwa na stone proper. Alafa kiwa batu anadundosa. Pale downtown anadundosa. Pale down kudundosa.
Venye wejibeba nga miudai miudai miupenda na penda. Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda. Figa fire ni dangerous miudai miudai miupenda na penda fanya na feel kama veteran miudai miudai miupenda na penda miupenda na penda.
Kambulu, luku, washa kindukulu. Kam kikijani ni kupige magipoko. Pale Instagram katatisha na kimboto. Venyo na watesa mina penda mangoko. Mangoto, maloko, siko kwa mbosho. Orosho, mativa zimebundi na nikuru. Kulamba mururu vika ndono jia koto. Vurugu kukaba kwa kila
kauru. Kwanga venyo mejibeba nga miudai miudai miupenda na penda. Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda. Figa fire ni dangerous miudai miudai miupenda na penda fanya na feel kama veteran miudai miudai miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda.
Kanyaga kana pigo za unafiki. Kanyaga kama mbea so rafiki. Kanyaga kama fisi ana roya usnichi. Akunisha kubish kwa ni vipe. Kanyaga wase wa shobo kudandia. Kanyaga babu kongo mbabia. Kanyaga slay queens vipisho vya bandia. Kivipa hayeti madaivi na vimbia. Usushi kanyaga, mashemu fake kanyaga, nuksi kanyaga, udadade kanyaga, mawifi kanyaga, baka maex kanyaga, mikosi kanyaga. Oya kanyaga,
kanyaga, kanyaga. Kanyaga, 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 kanyaga.
Kamu nalicheza sangu,
kanyaga, kanyaga.
Wale wakuda wataku,
kanyaga, kanyaga.
Yeah, kitaku taku,
kanyaga, kanyaga.
Wanyue izi namba chafu.
Oh yeah, squeezy what you wanna talk money. So me kimu itaku posti. Kanyaga, kunitumia mipicha pigo gani. Eti basi den kuposti. Oh yeah, yeah.
Kadisa rusi kuchanga changa. Wakati mwenyewe na majanga. Sina godoro, sina kitanda. Eti mkuchangie kodi kwenda kupanga. Kama butila mugambo.
Kanyaga,
wafuruga mipango.
Kanyaga,
waze wa insta michambo. Eti baby niunge bando.
Kanyaga,
uzushi.
Kanyaga,
mashemu fake.
Kanyaga,
nuksi.
Kanyaga,
udadade.
Kanyaga,
mawifi.
Kanyaga,
baka maex.
Kanyaga,
mikosi.
Kanyaga,
oya kanyaga.
Kanyaga, kanyaga. Kanyaga, kanyaga. Kanyaga, kanyaga. Kanyaga, kanyaga.
Kanyaga, kanyaga.
I like a simple style. My macho come in meza kungu. And it dimples when you smile. Nina mani pachike rungu. Ila kichambali kitumbua. Wasije weka michanga. Tena wakaanza kukusumbua. Kesho kawadanga. If you never see you no go sleep. Oh. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku. Asubuhi jana paka night. If you never see you no go sleep. Oh.
Kambulu, luku, washa kindukulu. Kam kikijani ni kupike magipoko.
DJ DJ Biggie G. The DJ who's got that party turned to a crime scene. Because the ladies have been fighting over it.
Kwanza venye unajibeba ngamiu dai miu dai miu penda na penda chako venye uicheza ngamiu dai miu dai miu penda na penda figa fanya ni dangerous miu dai miu dai miu penda na penda fanya na feel kama veteran miu dai miu dai miu penda na penda miu penda na penda miu penda na penda miu penda na penda miu penda
Tingi na niagoro, alafa kuwe solo Kwanza kiwa momo, buda na mchongo Macho za kondo, kuchongo Na mimboko, mbaka usoko Tema kiwa kampwa na stone proper Alafa kiwa batwa na dundosa Pale downtown na nadundosa pale down, kudundosa
Venye umejibeba, nga miudai, miudai, miupenda Na penda chako, venye uicheza Nga miudai, miudai, miupenda Na penda figure finally dangerous Miudai, miudai, miupenda Na penda fanya na feel kama veteran Miudai, miudai, miupenda Na penda, miupenda, na penda
Kwa mbulu, luku, washa kindukulu Gam, kukijani ni kupige magipoko Pale Instagram, gachatisha na kimboto Venyo na watesa minapenda Mangoko, mangoto, maloko Siko kwa mbosho, orosho Madiva zimebundi na nikuru Kulamba mururu, fika ndono jia koto Gurugu, kukaba kwa kila
maumu Kwanza venyo mejibeba, nga miudai, miudai, miupenda Na penda chako venye uicheza Nga miudai, miudai, miupenda Na penda figure fire ni dangerous Miudai, miudai, miupenda Na penda fanya na feel kama veteran Miudai, miudai, miupenda Na penda miupenda, na penda Miupenda, na penda Miupenda, na penda Miupenda, na penda
Kanyaga kana pigo za unafiki Kanyaga kama mbea surafiki Kanyaga kama fisi Anaroya usnichi akulisha kubishi kwa nivepe Kanyaga wase wa shobo kudandia Kanyaga babu kumba umbagia Kanyaga slay queens vipisho vya bandia Kivipa hayeti madaivi na vimbia Usushi Kanyaga mashemu fake Kanyaga nuksi Kanyaga udadade Kanyaga mawifi Kanyaga baka maex Kanyaga mikosi Kanyaga Oya Kanyaga
Kanyaga Kanyaga Kanyaga kanyaga Kanyaga kanyaga Kanyaga kanyaga
Kama nalicheza sangu
Kanyaga kanyaga
Wale wakuda wataku
Kanyaga kanyaga
Yeti kitaku taku
Kanyaga kanyaga
Wanyue isi namba chafu
Oh yeah Squeezy what you wanna take money So me kimu itaku posti Kanyaga Unitumia mipicha pigo gani Eti basi den kuposti Oh yeah yeah
Kadisa rusi kuchanga changa
Kanyaga.
Wakati mwenyewe na majanga
Kanyaga.
Sina godoro sina kitanda Eti mkuchangie kodi kwenda kupanga
yeah.
Kama butila mugambo
Kanyaga.
Wafuruga mipango
Kanyaga.
Waze wa insta michambo
Eti baby niunge bando
Kanyaga.
Uzushi
Kanyaga.
Mashemu fake
Kanyaga.
Nuksi
Kanyaga.
Udadade
Kanyaga.
Mawifi
Kanyaga
baka ma ex
Kanyaga
mikosi
Kanyaga
Oya Kanyaga
Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga
Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga And the dimples when you smile Ina mani pachike rungu Ila vichambali kitumua Wasijeweka michanga Tena wakaanza kukusumua Kesho kawadanga If you never see you no go sleep oh. I swear to God your body nice Inapenda nikone kila siku Asubuhi jana paka night If you never see you no go sleep oh. I swear to God your body nice Inapenda nikone kila siku Show me what you got Show me what you got
Batio, batio Batio, batio
Show me what you got
Say batio, batio Batio, batio
Show me what you got
Baby, baby, oh
Yeah, me I like this. Me I know they kiss, I know they tell. Me I know they drink, come dry. Now why I take Uber from your side? What did they do me like say I billion. They give my money in billions. Fit to give you love in gallons, oh. Plenty. Plenty guys, they follow me, yo. But this your love, he gets me. He gets me like he meant to fit you.
If you never see you, no go sleep, oh.
Chaka,
I swear to God, your body nice. Napenda nikone kila siku.
Chaka,
asubuhi jana mpaka night. If you never see you, no go sleep, oh. I swear to God, your body nice. Napenda nikone kila siku.
Show me what you got. Show me what you got.
This the kind of life I ever wanted. Money power moves and invest me. I want the girl if I decide to enjoy me. Let me hear you say, amen. I saw you with the gun, they tell me nonsense. Say me no get to memo, take the content. Or do I reflect somebody with you don't
fence? DJ Biggie G.
Man on duty, 50 bottles of mine. Two of my niggas for the corner. Open a kura for a werukana. Man on duty, 50 bottles of mine. Two of my niggas for the corner. I can open a kura for a werukana. Balance it up, put your waist like that. When you give me, say me get stamina. Girl back bigger than a black China. Girl me a figgy, say me get stamina. That balance it up, put your waist like that. When you give me, say me get stamina. Girl back bigger than a black China. Girl me a figgy, say me get stamina. Tell me no, are you acting crazy? Nothing, you just wanna hold me down. I know you feeling the pulse, but don't let this blow you down. Say the way why you're acting, baby, stay deep. Me just wanna hold you down, yeah. I'm tryna get in the mood, yeah. Dice it, balance it up, put your waist like that. Any of you give me, say me get stamina. Girl back bigger than a black tie, yeah. Tell me if you give me, say me get stamina. Balance it up, put your waist like that. Any of you give me, say me get stamina. Girl back bigger than a black tie, yeah. Tell me if you give me, say me get stamina. I'm not good, 50 bottles of mine. Two of my niggas for the corner. I'm gonna cool off for where you can.
Whenever you drop it, whenever see a girl like you, goddamn it. Look like say you come from another planet. Yeah, forget a girl like you, me never plan it. Forget them other girls in the picture, me a crap it.
It's a girl like you, when me wanting all my life, yeah. I love your profile, girl, you sharper than a knife. It's only one like the light, that will be my delight.
If the girl have one more time, hey.
Take your time now. Girl, me want to make you up your wine, so.
Looking like an angel, I'm sick that fine, yeah. Me well want get beside you, sexy.
Sweetest thing, you are the sweetest thing. That are the truth, yeah, that are the realest thing, yeah. You are the queen, well, why you feel this king? Just between me and you, secret thing.
The body where you have, your little mesmerize me. Me, you no biggie, but you hypnotize me. Over my shoulders, me, why you ties me?
Kawasaki, come ride me, baby.
It's a girl like you, when me wanting all my life, yeah. I love your profile, girl, you sharper than a knife. It's only one like the light, that will be my delight.
If the girl have one more time, hey.
Take your time now.
Girl, me want to with your puppy wine, so. Looking like an angel, I'm sick of fine, yeah. Me well want get beside you, beside you.
Like a disco. You know some about the food.
You matter if I
Jaja put it there. Our river doctor Miami put it there.
Me just want to know so you keep your body fit. And if your body cock up, if you know your body shit. Girl, your body cock up and then turn up like a tick. But you know if you do your body like a when a clock a tick. If you wind on the baseline. Tell if you wind on the baseline. But if you connect to your baseline. Can't turn up in a party.
Say recipes to one scarlet. I said that we blow and smoke to use me, not a fire like a more summer. After full stage, strolling in my fucking show in a cop car. She was legendary through a TV at the window of the montage. Come on the table like a bone, don't give a damn. Your girlfriend is a book, but she's just trying to get in. Say you know what the band. Hey, hey, now she acting out of pocket, try to grab her from my pants. I'm a bitch in my trailer, say she ain't got a man. I mean, you're about a friend. Hey, hey, hey.
Lights off. Speakers on.
It's Natasha.
Clock ticking, you're ready for the race. Girls waiting, getting ready for the taste. To showcase who the baddest boys fi make we insane.
Like a pack of wolves coming at us.
Some hotter than the other one, making a fuss. Who the baddest pretty girls? Who wanna fuck? Then make we laugh hard till we barely bust. What? You know no. Me no have no time, be no player. Juice was only really flow fi the man a yard. 21 in a the party. Brings up getting a travel a me naughty. All me what fi do? In a the club, stick up me butt. Make it club, broke off me back. Feel me up, pretend we have sex.
Say you're ready for me, gal. Bring it, come and set it for me, gal. Oh, love it when you move professional. When me don't need to go critical. You tell me, say you want a man to come over, stop it up. Well, baby girl, me have something for tell you. Me hope say you know, say you're freaky, girl, me love you. Open up and me see your tongue. You say I feel your girl, brother, I feel me, gal. On a general, me get any girl me want. But right now, when Natasha want me, that me all pan. If you ever see that body, then you woulda understand, say. So me tell her, fling it, that shit. Shit on me when you set sick body. Everybody in the club are with them watching. Cause them love you see the way you walk it up and drop it.
Me what we do? In a the club, stick up me butt. Make it club, broke off me back. Feel me up, pretend we have sex. But we not, Me when you put the pressure on me. No hold back, no space, push hard on me. Feel the thing roll hard up on me. Me back it up and break your big cock before you leave. What?
Clock's ticking, you ready for the race. Yeah, sweating, you ready for the chase.
All of them want their boys to showcase. Who the baddest boys fi make we insane.
Girl, set it for me now. Set it for me, Benny, for you now. Set it for me, set it for me now. Set it for me, Benny, for you now.
Why put the pressure on me? Why put the pressure on me?
Hey girl, touch the ground, then you back up, back up. Me love sip when you back up, back up. Fine and go down, then you back up, back up. Back up, hard drive, back up, back
like
up.
Like a hard drive, so me back it and store it, yeah. Store it. Pretty from back, you adore it, so bore it. When me cock it up, me a bounce pan you rhythm and a flow like liquor when you pour it. You say me body look good like when you crossroads, yeah. See your pussy na me belly money at the passcode, yeah. Back pain, watch your body jar jump like a toad. Drive me out, that shit in a smoke mode. When you see me cocky up, take. Fuck out the next thing. the alphabet. Body tie me like crochet. Stop it like that when me back it up. You spinning on me whole Russian roulette. Him love when me hand pan the ground and me body cock up. Him love when me body cock up. Hand pan the ground and me body cock up. Him love when me body cock up.
Hey, come make it around the place. Go the way to the form and wind up the waist. You catch a kick and follow me, you are the actress. You are the actress.
A bad man, chill up, yeah me like that. Tell your body, tell me how you find that.
Depends it from me mommy and I know you like that. Depends it from me mommy and I know you like that.
On a monkey pilot, come on to position a monkey pilot.
Make a dip from me, mommy, and I know you like that. Make a dip from me, mommy, and I know you like that.
Tuchizeshane, mimi me now we had it to see candy. So let me be your love doctor. Nakupenda siyo chocha. Sita kucheza muka. Let me be your doctor. Nakupenda siyo chocha. Sita kutenda baby.
We never do you wrong, no. We when you're man, yeah, we. Wind up your body, pretty baby. You may want me, no care what they say. You're the queen of the yard, but there no joker. Feel your love, girl, me woulda fight over. Express my feelings to you, cause it real and true. Me no joke, girl, me really quite sober. You bust my brain, but sober and over. I be your shield, girl, me no Thai soldier. Here with the matter, my girl, wind closer. Jiggle up your body, then you bend it tight over.
So let me be your love doctor. Nakupenda siyo chocha. Sita kucheza puka. Let me be your doctor. Nakupenda siyo chocha. Sita kutenda baby.
Bossy, Godfather, man a OG. and I need for me my wenge. Toto laki nine robari. Uswazi kote yendo ametawala. Sioni noma yani mbona sopari. Hakinipa sika time inakwala. Figa kamjaka yani bala. Nyuma rigirigi. Kwa shanga kiuno ni nasimama. Wima paka alfajiri. Figa kamjaka yani bala. Nyuma rigirigi. Kwa shanga kiuno ni nasimama. Wima paka alfajiri. Toto high class. Lele singa singa kimanga. Yani working class. Bila kusita nango wananga. Yani mtoto high class. Lele singa singa kimanga. Yani working class. Bila kusita nango wananga. Toto kiboko. Kiboko. Uyu mtoto kiboko. Kiboko. Yani kiboko. Sija muona kama yeah, yeah, yeah. Yani kiboko. Sija muona kama yeah, yeah, yeah.
DJ Biggie G.
Come boy,
they call me Burner.
Platinums.
Now you they make me sit down, they sing this song. La 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 la, you can't they make me feel like I do you wrong. Jaga jaga, if you want time, I go give you more. Jara jara, today today you go give me love. Sawa sawa. That's if you walk on my best, now my dude. One paka, one anita. Essa. Burn a boy, to take it, lassie. One paka, one anita. Essa. That's if you walk on my best, now my dude. One paka, one anita. Essa. Kunde boy, to take it, lassie. One paka, one anita.
Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa bibi kinondon. Ambalulu kunjadela. Mwanangu gigi simuon. Aje.
Aina ma.
Mama.
Aina.
Let me shut down.
Ainama.
Hey, hey, hey. Konye show ni vufunzo.
Ainama.
Go down, baby.
Ainuka.
Give it to them, baby.
Ainama.
Hey, hey.
Shika ukuta.
Ruksa kutunza. So sura, so shepu. Nini kimona tabani. Hivi sinura sepetu. Ama ni mwite jina gani. Baby, gaya badikila. Mwendo kama katapila. Migu ya pombe tequila. She the best in my mind. Pamutu bakongo kabila. Madongo lunya mila. And she so sweetie vanilla. She the best in my mind.
Oh oh oh.
Nobody sexy like my baby. Tena mwepese kyo kwa bedi. Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa bibi kinondon. Ambalulu kunjadela. Mwanangu gigi simuoni. Aje.
Ainama.
Mama.
Ainuka.
Baby shut down.
Ainama.
Hey hey hey.
Shika mkuta.
Konyesha ulivofunzo.
Ainama.
Go down baby.
Ainuka.
Give it to them baby.
Ainama.
Hey hey.
Shika mkuta.
Ruksa kutunga.
Oh ya god damn. Toto nya upoli. Anapimacho mlegezo golol. Katika game. Funga tu gol. Atumaliza kimchezo kai gol.
Kirima, kirima,
anda kirima.
Baby kirima, kisima, kisima,
anda kisima.
Naingia kisima, nizame mpaka chini. Ebo, yeni katoto kachafu kama baka. Nami nakafanya ndafu na kanata.
Salamu zende kwa Wanjara. Doni masha kitasa kwenye bunyeru. Wambie simba kacharara. Anataka msambwanda kwa buku jeru. Aje.
Ainama.
Mama.
Ainuka.
Baby shut down.
Ainama.
Hey hey hey. Konyesha ulivofunza.
Ainama.
Do do baby.
Ainuka.
Give it to them baby.
Ainama.
Yeah.
Angelina, you the cool in my temperature. If you call, I go come deliver. I no go follow your hand in never. So now me, you could love forever. I'm a cocky, no feeble letter. I'm a Angelina, Angelina. I'm a Angelina, Angelina. Oh, me all down. Anytime when I see you for the club or the television, your body. Sure you know no sex thing when you carry 50 killing somebody. You know I feel a vibe, you feel a vibe. So baby, why not pop me? Yeah. I
And I know you shy, but it's cool when we're making love. On the low, 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 on the low. Temperature. If you call, I go come deliver. I no go fall in your hand never. So now me you could love forever. I'm a cocky no feeble letter. I'm a Angelina, Angelina. I'm a Angelina, Angelina. Oh no, so when I want to come out, I can sing that. Why you want to invest in your me like I need that? I'm tryna put a ring on your finger too. And be a better guy, guy, be a better guy, guy. On the low, 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 on the low. Angelina, Angelina, you be cool in my temperature. I go come deliver, and I go follow your hand in never. So now me you could love forever. I'm a cocky no feeble letter. I'm a Angeli Angelina, I'm a Angeli Angelina.
Jesus.
Baby girl, umebeba heart is in nataka. Unanipa feeling girl.
And you know I want ya. The way that you carry your body, unaleta shida mbaka na bandari.
The way that you bend on, inanita tiza mbaka na kuja kwenye wo. Baby girl, umeni mada, basi tuende ni kupe chukikesho. Baby girl, piga kinanda, punguza sauti wasitusikize. Acha ni kupereke kwa morio. Pasiko free hini kori yo. Sioni ya pakeja hini ngoli jo. Ita ubu niko horrible. Acha ni kupereke kwa mori yo. Hapa siko free hini kori yo. Sioni ya pakeja hini ngoli jo. Ita ubu niko horrible.
Koroga, mimi niko nyuma na koroga.
Niko nyuma na koroga.
Koroga,
yeah.
Mimi niko nyuma na koroga.
Niko nyuma na koroga.
Nyuma na koroga,
yeah.
Koroga,
niko nyuma na koroga.
Kuroga maisha haina formula. Ukikuroga wezi kuwa the same. The way you wine siyo regular. Kuroga maji iwe champagne.
Vilo na tingisha sigo. Misi wezi la la la. Kuroga lafu lambe mwiko. Tufike home kisha pa pa pa.
Pige apa kat kama wangila. Ukini chenga kaba bangida. Dogo mdogo baby tonzita. Tonzita, yeah.
Pige hapa kati kama wangila. Ukini chenga kaba pangida. Mdogo mdogo baby tonzita. Tonzita, yeah.
Koroga, mimi niko nyuma na koroga.
Niko nyuma na koroga.
Koroga,
yeah.
Mimi niko nyuma na koroga.
Niko nyuma na koroga.
Nyuma na koroga,
yeah.
Koroga,
niko nyuma na koroga.
Nyuma na koroga,
yeah.
Koroga,
niko nyuma na koroga.
Bakia ewa go kill me. The way you shake your body, no way. So let me talk about it, let me talk about it. Come sit by me, I'm so let that up. Oh yeah, you make my day brand new. Every time I sing for you. But why, I don't wanna leave you. Koroga, koroga, yeah. Ondo ganye, koroga. Deo kore, baby, bindosa. Make you untry, yeah, make you untry.
Today, now me pray. You took my baby.